Hello, na juna nipenda, na shika mic ni kusifu daddy, daddy, Yesu na nipenda, ah, ah. Hello, na juna nipenda, na shika mic ni kusifu daddy, daddy, Yesu na nipenda, ah, ah. Chakulu menipa mavazi wazazi ukanipa nataka kusifu. When I smile at you, you smile at me, that a reason to worship you. I wanna make dance to worship you.
Bacana.